Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo sasaki ko moɗo Ousmane Diko yettito kabaruji gonɗiɗo ɗi Fetting Jara wonani en to ɓoggi janɗe to. Hono caggal torra hôtel Radisson Bamako ɗo lebbi ƴaɓɓiɗi ɗi yo hôtel Gongel Azalay Nord Sud ɗo Bamako ɗo woni ɗo worɓe joom en kaɓorɗe sikkitaɓe laatade jeyadinkoɓe caami e dow muɗum ñande altinere nde. Yo leyngel hôtel woni ko UTM ekkintinoɓe larme Mali Walde goni. Ka torra ana ɗeñƴina hakkillaji dow no hoɓɓe leydi ndi ɗo hoɓɓe leydi ndi mbalata ndenirte. Honjotoɓe yogaɓe ka kolliti tiɗal ana heedi laamu banggal jondarade na anditinde torroɓe ila daraki. Hono sukaɓe fulɓe ɗiɗon mbarama cakkite yontere nde bankasi li laamu motti ko député ton andidi goto e mabɓe yo cikkitanoɗo wondude e jeyadinkoɓe ɓe daande. Hono ñalade aduna banggal ndiyam ceniɗam yambinama hannden wonɓe ley dehande lafiya bugu to kayito kolliti metti mumen saabu de ɓe keɓata ndiyam ceniɗam saatu fou jalaɗe kurɗe robinaji mabɓe ana taƴa. ɗe toɓɓe goni kabaruji gonɗiɗo hande ɗimen jottinto bisimilla moɗon e dow studio tamanni. Hono worɓe sikkitaɓe laatade jeyadinkoɓe caami e dow hôtel Azalay Nord Sud ɗo Bamako ɗo nokku ɗo UTM woni ɓen goni ekkintinoɓe larme Mali Ande Walde. Kaɗo torra waɗi futoro altinere keñe goto e torroɓe warama ka noon ɓe masimbinali fay goto. Keɗoɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
guel ɗo hôtel engel eddene noddirtede AC 2000. Hono soldat si ekkintinoɓe soldat siɓe ley leydi meɗen ndi kañum en goni e maggel so yimɓele bomɓe sumbu natto wakkati sappo e jetti yamde ƴaɓɓiri silimaji capantati le majjumɓe kollitiɗe ɓeɗo yimɓele ndeɓe natinde ndeɓe puɗɗi uttinde yiite so garde gonnoɓe toon ɓe du jaɓɓitiɓe. Kanko ministre kumniɗo kabaru ndenago ley leydi meɗen ndi hollitiwide goto e ɓeɗo yimɓele yonki muɗum harbama wakkande ɗiɗo bonana e puɗɗindi e fuu maggal meɗen paɗeɓe uddi nokku o fur e maggal muɗum keɗe ko neɗɗo goto seedi ley hen.
Wakkati 18h30 woni koɓe camoyi dow nokku o. Min e hooran kay mi nani hakke sappo e joyi soyfo jaɓe Faysol Ras en e polisaɓe gonnoɓe toon ɓe jaari caggal ɓe wajibini min dun yarde caggal. Nokku o kay ana woɗɗi min seeɗa ka min nani wiide e ley ɓadale hôtel Nord Sud ɗum waɗi e fay ko ɓooyadi jaati sifa minitaji nogay maggal paɗe serval ɓe e polisaɓe dardi min fotade nokku o saabi bonɗereɓe koyɗen woni nokkuji amen dun ɓe gandi nden woni komin nani kasen soyfo kaɓorɗe goɗɗe.
ɗiɗo golleji jokkitama ila kikiɗe keñen fa yetti bete hande ɓe goddi e wadde toon lugugol maɓɓe ngol. Kanko ministre kumniɗo kabaru ndenago ley leydi meɗen ɗo holliti wiide ɓe yimɓe ɗiɗon ni natta toon kañel ngal ɗiɗo bonandaji. Soldat en leydi europe ndi ɓe kolliti wiide ko yata yimɓele nayo kañel ngal ɗiɗo bonandaji taton ɓe fur dogi le majjum koɓe gondi e wadde lugugol ngol koɓe kollitiwde ɓe dartanno neɗɗo goto e yimɓele bomɓe sumbuɓe hono cikkitaɓe wiyede yella wonano jogi bomboje.
Hono goto e torroɓe ɓe dogi yo barmuɗo e ley ko heɓa e nanɗe kiɓɓiɗe e lugagol ngol. AFP du andini baraɗo o yo suka mo duuɓi sappo e jeegom. Le mbotoru makko ndu tawama grenatiji e findeji kewɗi kolliteji yo torra woni golle makko. Hono kasara keñe ka kañum e ka Radisson ka ana ɗemƴina hakkillaji dow ɗo hoɓɓe meɗen mbalata o no ɗum dabar muɗum darndete fa nokkuji ɗe ndene. Ana andina tiiɗala heedi laamiɓe leydi ndi du banggal hono jondarade na anditinde du waɗa ɓe torra ila daranaki. Kanko Souleymane Drabo gollo essoro haddi Idrissa Sako keɗoɗenna mumin sende bu
sa confirme une chose
wonko ɗum hollata ɗum yo tiiɗala lallinde e andintinɗe heɓotoɓe e samoɓe dow yimɓe farde maɓɓe waɗuɗe golleji maɓɓe bunɗi. Miɗo miila ko sendata eko waɗa keñe hôtel Nord Sud yo ton ana hayba sanne ton yo hôtel bayiltaɗo nokku sorda siɓe janginoɓe EITM kañe ko sendata hôtel ngel ɗum yo sorda siɓe yimɓe lallinɓe e janginoɓe sorda si malien en goni ton saabe de ɗum wonano golle taguraɗe laatade heddi yimɓe samoɓe du maɓɓe. Yo andinde on tiiɗala gonɗo leynoy galluje afrique ɗen gori ni yimɓele jogiɓe anniyaji bonɗi kewa kañi mallindirta e
jamao.
Kala ko jiɗɗon yettinde e kabaruji moɗon on mbawi fo waɗata fay e dow bemeɗa men Facebook kañi Twitter ɗo studio tamani. Hono sukaɓe jokalɓe fulɓe ɗiɗon mbarama asore ƴaɓɓinde nde bankasi ley région motti o. Député goto toon wi ɓe ɗiɗon yo sikkitanoɓe wonde e ley guɓal jeyadinkoɓe ɓe. Ɓe nanganoma lebbi kurɗi soɓe joppita batte finde fuu heɓaka dow e koɓe nangira ko. Yo on golle woni ko yimɓe woni keɓali faama muɗum ko heɓa e nanɗe toon yo yo mitade woni kabaru golleji mabbe don yomitade yobi yonkiji mabbe dum woni kambe di don warabe kanko Idrissa Sankara député bankasso o haldi e Mariam Koulibaly kedo demmo
asere jabbirne wakkati lasara duude lasara yaade futoro be humpiti men be wi sukabe fulbe di don yobe lumo timisa lampemi ana hotano tudume hedde lamu sitato o litama won yibe sakkibe lawol ton fellibe waribe di don fuu ko hande hala ka ina jumu lam men ko metete jama o tinne watne hakkile pati dum lato waldi gonde kase men tewtre lam wudu tinno hono du so waɗi tara place mu neɗɗo fuu sikkitaɗo hen neɗɗo fuu nanngaɗo hen taƴira antuda won hen pati joppe saria an han duguneɗe muɗum no ɓe yimɓe mum heddi henndu enen di o Allah heɓi caggal maɓɓe mais hanna ɓe ɓe tinno ɓe jokka saria ko saria wi fuu ɓe jokka ɗum
hono Rokia Traoré waɗama keƴaɗo ho commissariat oni bangal humaniɓe ñoguitiɓe le hirnange e wudde Afrique ACR andini oɗo kabaru keñe fewde e oɗo jimowo ndenno keɗoɗenna Oumar Wayib Gallo fa ɓeydoroɗen faamu
walde nations unis humnino hono yimɓele ñoguitiɓe wakkati jonoɓe kolliti wiide kanko Rokia Traoré o kanko woni ɗum wono neɗɗo keƴaɗo mabɓe le leyɗele Afrique ɗe ɗum woni leyɗele keedude hirnange kañe le wuddu leydi ndi caggal ko oɗo debbo golli golleji kewɗi hono famminde yimɓele ɓe hono ñoguital ɗi gorri le leydi meɗen ndi fa yettoyade hono golleji ɗi o golluno hitande 2013 o yeeho ƴewo yimɓele meɗen gomɓe to Burkina Faso to caggal muɗumɓe kolliti wiɗi tan 2014 o tawanoma ɗum o nokku noddirteɗo Genève wakkati nde jenaari nanze hokkete tonde kanko Rokia Traoré o hollitama wiyeede wakkati joni o omo e ɗum woni heeƴoji keƴaɗi pewtuɗe ɗum wonono yimɓele ñoguittiɓe ɗo e hitande 2024 ko sifile hen ko dow holliti wiɗo yihi yimɓele ujunaji ñoguittiɓe ɗum wonon le leydi meɗen ndi wakkati joni o jimol makko kesol ngol o waɗi hitande 2012 jimol ngol o noddiri neso o holliti wiide ngol ɗo jimol o waɗi fewtude ɗum woni yimɓele ñoguittiɓe gomɓe le Afrique kañe le adnar Allah do furu
ndiya e keɓal golle woni Sisili Pawi ɗo hikka e dow ñalade aduna bangal ndiyam ceniɗam jamminade hande ndenno gueɗe kewɗe ɗo ana e ley nde ñalade ƴiwde ndiyam fa warde e tiɗalla leydi ndi hono ministre kumaniɗo kabaru ndiyam e courant wonko haali keɗoɗenna ko Ousmane Niali Bouli faccitani en
depuis des contraintes les efforts du
batte tiɗallaji ƴimma dara gouvernement Mali kañe walloɓe ɗum fuu fa yurere waɗa ɗum waɗani le hitande 2015 nde le temedere fuu capanɗe jeegon e taton keeɓi ndiyam ceniɗam le gelle ɗe temedere fuu capanɗe jeɗɗon keeɓi ndiyam ceniɗam le galluje ɗe le temedere ɓiɓɓe Mali fuu capanɗe jeego e jeeyon keeɓi ndiyam ceniɗam gouvernement Mali ana yiɗi tawe gelle ɗe e galluje ɗe fuu keeɓa ndiyam ceniɗam ley ko yaawi gouvernement ana yiɗi ɓamude anniyaji kewɗi eko warata fa yimɓe keeɓa ndiyam ceniɗam yimɓe fuu ana e ley harande ladde e kulle gonɗe ley mum fuu ndenno maayoji gonɗi ga e ley leyɗe ɗe ceekata fuu keññora kayɓe ndiyam fa keeɓen nafa mum ɗi woni anniyaji gouvernement
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région gaji meɗen ɗe keɓe famito hono basse waɗi hakkude yoɓɓaɓe courant nokku gollirde EDM kaye kana police e gaari so gartiri jaam hakkude mabɓe keeñe le gallure nde fuu yo nokkuji ɗiɗi tan woni ɗo courant yoɓete ɗo keppuɗo fuu wawa domde batte keewal jama jeeyaɓe kayi leydi hande lafiya bugu maaji ke beete hande hollitinde metti mumen batte wayde ndiyam ceniɗa o wattu fuu robinaji mabɓe ana taƴa ndenno ñalaɗo kurɗe ɗum heddoto e laatade yo directeur cabinet gouverneur o silminiɓe battu dokkodiral hakkille dow ñalade aduna heeƴanade ndiyam waɗi beete hande sigasu sisili hikka o woni ndiyam ana hokka golle o batu walli famminde yimɓe jogala lobbo fewde e ndiyam le région sigasu o gelle temeɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e jeegom keɓali ndiyam ceniɗam fayso nokkuji kewɗe moƴƴinama e hitande 2015 nde UNICEF darani oɗo batu biroji ɗiɗi balloji bangal saria uditama keeña to santo o golle yo faabaɗo ɓe keewa bawɗe go heeƴo yo ONG Demeso heeɓi hakkilo muɗum fa ɗi biroji keɓano gollira capanɗe joyo e jeegom faabatoɓe saria janguinama ele mabɓe e rewɓe nogay e jeegom ana e mabɓe hono moƴƴilgol booli banamba ɗiɗu fuɗɗi keeñe o golle ko ɓuuri millioji sappo gaɗete muɗum ndenno ɗum yaafina ya wara toon fa yimɓe keeɓa no ndenoro yo entreprise jara service gollata ley lewru hundu yo ɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji hande kedde heɗade yewtere mene ana yesso
Studio Tamani.